sana ugu yow isaa usmaanaa dheere gudoomiye doofiyuud aha may magaalada horta adna jeeyin shaqaa intii aan maamul aan nagar boqolka mu boqoleyad aan faynay banlamaad aygua walbadan a isbedelee magaalada aynu dareemahayn sidayin shaqaa soolaradii io degmadii io khafiisada intii aan atel maamulka ay usugan anakoy umitarada io inshaqaada sifaylan shaqeeyahaya maygwaha intaata baahidaan ungaabnano maygwaha magaalada horta male walanuta baahidan dowladahiisa bareefad walbarasho ee magaalada male maamul ahaan i insha allah dowladda federaalkii tan koonfur galbeed may koo sugaan horta intii una helno magaalada io inshaqaada magaalada belaa jawii bulshadiina dadanta saa'ideeta may hanuun badaane horta inshaqaantiun walbarasho helno usbool helno
gudoomiye maba in sheegtay in maamulka kiiga usubiyey waana waqtiganba hooli isin bilowteen meel faylana wal isin marsi aytaan maamulo badan oo goofguduud lansuubi iyaa horay haangmari deegaanka mayku ku bedelinyay yalis erkor maamulka kiika maamuladii hora mayku ku bedelin yalis erkor
maylku ku bedelinya horta inshaqaadaata maamulada horta badan inkaslahamaran isqubabsi dalanaha jari bulshadii io insha maamuladii dhan isqubabsiga horta sadi horta oo insha bulshadii kahanaaytay isqubabsigii oo maamuladaas korjeen horta idan bedelin tan lamaad ma isku bedelay inshaqaad abdigii nabadgelyadii hatuun walna sigiikun u sheegano inu diik haanga dabneeraan horta male adun maygwa walkasta maynku muhiimsan madun awilan nabadgelyadii io bulshadii oo degan
waayahay maba in sheegtay in iskaqabsi horay maamuladii hamari goofguduud iyo shacabkii iyo odayaashii iyo iskaqabsi maamulka kiika usuuku ku bedelinyay hadda wadashaqeyn intay la exin ku dhexayta oday dhaqameedka deegaanka kanool iyo weliba shicibka reer goofguduud iyo maamulka kiikaba
maygu ku bedelyina maamuladii hordhon intii un hata orta dalinya iswabsano maygu lamaada isqugabsijo badana intii un dan weliji maamul hamarayinbo inshaala isqugabsi oonbo ahayna lamadii dad walaalyabay hordhaan ka hayan oo magaalada maamul hanagaben intii un wada bixishadeen faylisdelana tan lamaadna odayaalka io haweenka io dhalinyaradana sifaylanti yaartiydiumin hatan bilaawana i dhalinyaradii isbartiimada lasuga elborki bulshadii isdhexgal jarto taas iyada muhiimkuata
may intii ada meelo saati horumar maamulka kiika usu bilaabay ada nin sheegi karta
may isdhexgale horta inshaqaada dhalinyaradii bulshadii oo dhalinyaradii oo yaartayti afar koox oda dhisi koox kastana tumun ilama oo inshaqaada tababarjay walaaja madun hata may sugaayna garab kastanbo hiraabkaas yaartayti diilahaysa may sugaayna ata inshaqaada balonki iyo dharkiyo gaada fadiya sibayna
waayahay dhinaga amniga haddii aad warno sida goofguduud maybe waa meel istraatiiji oo weliba baydhabana markaas hoos ku hayso muhiimna koonfur galbeed marar badan oo falal amniga lidka yaa goofguduud hakana nagadii oo magaalada dhatiya luku jeysidii waqtigan amniga sideew
amniga hortaba boqolkiba boqol mayka nfan degmada dhadhasiya ciidan oo inshaqaada ciidamada nabadgelyadi oo militariga io haan koonfur galbeed ahaanba isla roogna magaalada kalbarge mayka taala degmadiina ka taala foondadan maygwaan dhowr hadda oo hataba inshaqaada nin dad foonde foondada mayla kaalay niman oo nabadgelyada la kaalay wal dameeradoo niman dhalinyaro wal ku dhawayn sijira
ameedhiyadii waqtigaas ame hayti ciidanka in madaniga magaalada ku holgalow iyo dhacdadaas jeysidaan
soon kun ilaa kunka deeri nabadgelyo nimanku nabadgelyadka may awalan haada jarano sida niil oo sharciga diinadna iyo ungaabila jarano sida oo iyo diiniya kuwaalan diinan hayna insha bilo ramadaan oo labaatii todobada mba kumii todobada mbo maalinta iidanta iyo maygwa kaada intinaysubiyan hortaag oo kale lahaa magaalada waagaas ilaa tumato roondadan iyadan faylata boqolkiba boqol
intii ramadaanka laku gudi jiray wal weerar dhinaga al-shabaab sinkukoo iyo jarte oo magaalooyinka Soomaaliya sida iyoba bili barakaysan ay tahay Ramadaan dagaalo markaas iyo unka qaadeen
maya walaataa gabadhaan haatoon uneen yoona dareemantii magaalada Heerraad ee dabbe ugu wareegaan oo ugu wareegaas dadka kale Damerland wal ku dhowyahay magaalada Eland isbeddel badan ka dhintii hore ay aska deen majar
goof guduud ciidamada ku howlgalaayaan ma ciidanka military guwa mise ciidanka koonfur galbeed
ciidanka military guwa ma koonfur galbeed ma isbaah jiraan
dhinaga in kuranba markii goof guduud atiya lagu taba ciidanka howlgal iyo soo biyaano magaalada Banaanje iyo Umbahaayan ama tuulooyinka dhow goof guduud jarte mise magaalada dhatay yaki egiin
maya jarte maayo ku jarte han balkiyaha kahi Ramadaankii dhatay mu balkiyaha inga soo ka yoon weerar oo si ka sadaadnay oo kala jeesan iyo gaadna dal gaad kale may dareen ha yow wal gaalay madun video naka gaad yow baan ogolaadan geek meel hebel ah yidmada la kashay goob dhar yow baan isku
gudoomiye amniga jidka dheer ee xariiriyo baydhabo iyo goof guduud waqtigan sida la arko
may hata faylata waagoon hataan maamul ahaan intaana ka saaray dhaqan wal oo amni dareen muqaddin emil kaasna may roogday in shaqada yidmada nabad kumanka nabadiska korta ee rafay emil kaas ee hawl doon roogan
maamulka kika waqtigi ama waqti alaal waqtigi us ambaahada in us baydhabaha ambaaha mise in us goof guduud baydhabu usan ku taba dhig kortay waqti walba inaysan dhagaagtan oo waliba jidkaasi san isticmaalaan
ha way ku midahan shalay meesha magala nimanta iyo inshaalla nimanta oo mayan kooyan iyada ayan kooyan baydhoyan ina safarin kuugi safarkii la raay hatana la kooyan la magaday
waayahay gudoomiye bal in kuranba dhiniga waliba in sheegtahay walbarashalaan xoogaa in goobogii walbarashalaan walbarashada haytii ama walaal ka baraday in deegaanka iyo eedanka yarta ma iskuul yar oo private ee yaa baahnaa itana mise iskuul nidaami ah oo ardada iskuulada qaybta hoose qaybta dhexe iyo qaybta koreba ha ku baahayaan yaa degmada ama deegaanka banka yaalna
may ka tali may la ku bedelay in waagay shaban biyoodka daawoonka dilaaya may la bedelay caafimaad
aha
marka meel caafimaad aan lahayna may buu managadaas may ugulana may horeeyay in ka caafimaad ka horeey caafimaad ma dil helo may la helay ma doonay walbarasho la helay adoon haruunti ka tali may waaga samay dareeyo waaga shaban biyoodka yalla may la ku waleeyay isbitaal la ku waleeyay
hadda marka goob walbarasho oo ardada iyo walka baradayaan dhon ma ka taalo goof guduud
ma ka taal la samay dawladda koonfur galbeed iyo dawladda federaalka ku asuudana tanti ama meel oo walbarashana min hela dhulkan wili hata may ku helnay in shaqada dadka deegaanka dhulna si ilaa sodon mitro farto konton mitro iskuuriyada mayna nasiyay bulshada deegaanka hanay taa mayna nareenta dhisada
korodi ma in sheegtay in hay'ada ama hay'ad isin jeetin deegaanka goof guduud buurey hay'adaas may qaabilsanta
way qaabilsanta nanan tun oo leeraa oo dal bil leeraa oo in shaqada dad murug meen dhisti isbitaalka meen daaya sirti oo leeraa meen sirti ahaa
oo howl shaqo hadana maamulka ku caawiyayaan oo deegaanka lagu rigliyay
hadana raaji la insha Allah walaa ilaahay aanay nasiib
kuwaran ba xafiisyo may jiray al-shabaab weerar ka qaadi oo isla hay'addaas deegaanka ku hirgeliyay furitaankii xilligii la falaayna weerar al-shabaab ka qaadi lagu burburi goobogaas dib u hawlgelin ama dib u dhis way ka soo biyay xarumooga
dib u dhis la ku soo bi dib u dhis la ku soo bi may madii la dhisay galabka la sheenay may inshaalla dafur ku soo biyay gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Waad
way hay gudoomiye ma ba in sheegtay soo laray in deegaanka lagu hirgeli waqtiga hamiinkii oo kale dadka ganacsadaayna isku socodka guud ee waqtiga iridimadii hagaabta sidoo magaalada
magaalada soo dhigay in sheegal ma shaqada yaa tiiran faylati la shan sayli salka dero bulshada ee deegaanka faylay
baahiyada walbarasho laanta markii la ku reebo baahiy kale oo gaar ah oo maamulku waqtigan u sada tabadahay ama u sheego jirtay
bay tabashadan aan la maad boqolo magaalada ku wajahan jidka oo magaalada xagalawna inshaagaada boolaasad baadeedi jidkan intii may qosdan dawladda koonfur galbeed iyo dawladda dhaxa intii jidkaasna may soo biya qosdan
mudan gudoomiye xil roobaadkii yalaha gudubi oo gulibana xagaaykii yalaha gudujara waqtigii beero dadka iyo abuurdaayan yo la rooga beeraleydii deegaanka kuwaranba badanaa mayba hakana nagadaasee dhibaatooyin dhinaga beero markaas ku haysata abuur laan iyo weliba alaabtii ama agabyadii iyo beero markaas ka falada lahaayeen ama iyo ka kahowlgala lahaayeen beero xaaladiyo
maya hata horta maxaa haysan niman oo inshaag hada beero ijani meel geliyaayo unbo inshaag walqabashe oo hata maxaa haysan ilow may kootdaan maamul ahaan qagafagasanti beerihii lan hela may baan walkastana may ogoodana lanka kaabka la dalo la garab gabado ee wasaaradda inagatoo inshaag dhinaga hay-adeed nagatoo lanka may baan dhiirigelin asigii dheera inshaag hada walqabsoy dheera artigii lanka oo buushka ka baydhoona shalaya meelaha seeri buushushka oo magaalada ka hareeraysa naftiga may xagabada nagada in lankasta kalambani aadintin horsada meel hoojiisa tacbada dhinaga walsiyow ku hoobani aadin la sii dada walla siyow baada dadiib dareema karto intii si hoojiinka buufka meel walla siyow lahay inshaaga annaga naati maddu magaalada hareereegeenbo sidaasi beerooyin shagad iidan saydi may madun taab ahaanee lanka walla siyow may ku roonaha hooga tacab noolow leer lankana may deego kore walaa soo jiifa qaabila ilaahay siya walanqaanfaya
waayahay gebagabadii maamulka kiika rajada isu ku qaba in baahiyada dhammaan ee deegaanka waqtigan ku jira sidii isu ka daboolo lahaay rajada isu ku qaba may ata
rajada horta may ata meelo badan oo inshaaga duduleela iska jaran malwaa kastana may waa tilaabada langaado inshaagada may ka nagadaayanna wanaagla ka jirin madun may nagadaaseho sadaata inshaagala gombolelo oo inshaa ganacsatadani fuqoysa bulshadii isdhexgalya magaalada wiili midhe niman oo inshaa baydhow ku qoyan oo bagaashle oo inshaagala bulshadiinba kawaanada sida oo kaleda oo ada bulshada walbadanaan baahanta may buaha madun baahida ooba geekaan lakin gobada barhade manaanaaslain gobi madkasta madun baahida isdaboolasa sba madumay codsadaanah dowladda koonfur galbeed iyo dowladda dhexmeyka codsadaanah madum inkasta bulshada maya walna min gobada nun falaan
way hay gudoomiyaha goobgudud buuray oo idaacad warsan warmaya kaasaay eedaa maasanta gudoomiye
adaa mudan